times I break up on this again. Wani zawadi yangu my dear, ila utakacho na kutaftia na na dear. Umewazidi kwa vyote, icho nachojua yoga matenshi. Nikidandoka nyokote, dogo mdogo na wetu lisongeshi. I'll be there for you my lover,
oh my lover.
Would you be there for me my lover? Unapenda ze kusema unifai baby me I don't care. Boga zetu buko tuaji nerepe, cause we don't mind that.
La 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 la
la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Every time I look in your eyes, don't know why, but I feel so alive. Shorty yako sharp sharp kama wembe, anapenda dub, anapenda rap na marege. Turn down the lights kwenye wivu kiwa rambe. Turn up the vibes kwenye mili mindo captain. Kitu polite baby wachazi tubambe. Ushani jazz na no mana niko certain. Zawadi ya rose keys are floating by 10 uniso. Never keep it on the low, better know that. Na kanido tutablos ka zero. Kimi moju hakuna kasoro ya kuzona. Kwa horizon, you are the antidote and the poison. Kwanza ukisonga na emotion, ni kama uli mix love potion. Love confession. Na 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 na
na na na na.
Shut up.